Ndefu kama dread ya zigi inawafanya toto wazuri wasotaka kujigi wanajigi wanahaha kama digi digi yani wanakuja speedy sarakasi na misambaka ya gigi ajojo sarafina na digi utawambia nini wameshadata na bigi washakutana nazo ila vijana wanaligi wamedatana yangu kozia kwangu hiko bigi 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 upana
bigi
urefu
bigi
unene
bigi
uzito
bigi
ya minganganga
bigi
gumu gumu
made
mwana shanga
bege
usiguru dumu
bege
helele nalima kama jembe
bege
tango kasaba ya genge
bege bege
ini bakora ya viwembe
bege
sina haja ya mundende
bege bege bege
imesha nipaga mkeru figi doi na wateka sobiti shamba ya bibi tena bigi baka wanasaha umawigi mademu wachuo wanahonga baka friji naenda kuza sura mlimani city nipate mama la kunilea kibishi tena nafuga rasta kama zawa la bijiti nikawatege wazungu wa koko bichi upana
bege
urefu
bege
speedy utadhani nimetumwa na kijiji uwezo
bege
gufu
bege
na za watoto timu baka na fungu wali
bege
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 bege bege bege
helele nalima kama jembe
bege
tango kasaba ya genge
bege bege
ini bakora ya viwembe
bege
sina haja ya mundende
bege bege
na benda na kuna libanda
bege
na wakongoli wanasanda
bege bege
made mwa Kenya na Uganda
bege
na doma na unadiganda
bege bege
na benda na kuna libanda
bege
na wakongoli wanasanda
bege bege
made mwa Burundi na Rwanda
bege
na doma na unadiganda